Akata kateke teke teke tosha. Brandusa kabila eko nega ya dosha. Mandelebe shukabarazo kitai kabai kusade. Maradosa gayade. Akata kateke teke teke tosha.
We are ready for your fire, cause in your name we have got us.
Y garra.